take away. Nilidhani nimekuteka we, kumbe take away.
Kumbe take away.
Sikuwa vilevi yako, pia maneno yako uliyosema. Sikuwa vilevi yako, pia maneno yako uliyosema.
Nilipotaka kupangishwa, sikujua nyumba za town. Madalali walituma picha, nyumba nzuri yenye vyumba sita, ipo Mbezi ya Kimara. Mimi nilipenda kushtandika, hey. Oh. Umeme haukatwi, ni soft course maji, vyumba vya uani safe container, yeah. Umeme haukatwi, ni soft course maji, vyumba vya uani.
Nilidhani nimekuteka we, kumbe take away.
Tuakutana na marafiki,
beti
wamesha va. Nikitaka tende home, weni kakutambulisha, uishi winamishe. Unasema ni kuwache, unakwenda kwa lishes, unapatia Instagram.
Kutu simu yako iko biza, ushindi nyumbani. Nikirudi joni nimechoka, fungua kwa jirani.
Hata kabla mwisho wa wiki, washinda kwenye ba. Wangapi usha wapa lifti, wanapanda wanashuka, hali zako usha sahani.